ngavule igate macabanga ukuthi ngilate kangizwe chocolate wehlise ngesprite ngavule igate macabanga ukuthi ngilate kangizwe chocolate wehlise ngesprite ngavule igate macabanga ukuthi ngilate kangizwe chocolate wehlise ngesprite. Yo my nigga, this is your man Lili Nuba. When you hamba Nuba, then I'm hamba no King Nuba. Yo 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 my man, your daily chocolate, my jelly booty lazy, can't you flick gazy? I'm a hater, by a hater, by some new chocolate. Yo, sebezo no any sprites. Yo, sebezo no lama hits. Yo, yo de kula gase, esula bonka banjozwe. Yo my man, I'm a rapper, bonka yazi, hip hop artist yazi. Yo my man. Ngijunga phezu big Zulu, uvya ngathi uvika iZulu, maqhamuka mina. Yo, yo, MC uyazi, nome MC, you're my man, you're my nigga. Dan Ken uyazi, noma ngacosha amaKen, anginankinga, you're my man. Monke zweni bayazi, OKO bayazi, ukuthi I'm my number one rapper. You're my man, yo, yo, yo. Ukhasipha nyovesi uyazi naye, yo. Yo, ngithi noma ngahlehla ngo reverse, ngowami seqhamuke mina angikaze yophambili. I'm my number one rapper around the world. Yo 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 my nigga.
Yo
yo my man,
my nigga.
Ngavule igate macabanga ukuthi ngilate kangizwe chocolate wehlise ngesprite. Ngavule igate macabanga ukuthi ngilate kangizwe chocolate wehlise ngesprite. Ngavule igate macabanga ukuthi ngilate kangizwe chocolate wehlise ngesprite. Yo 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 my man. Yo 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 yo. Unkulunkulu ngisize ungipha amahithi ngoba abantu bonke ezweni. Yo yimina engibanikeza umculo omnandi. Yo awunjengoba nocula kahle ezweni. Yo awunjengoba nogqoka kahle ezweni. Yo akekho uyedwa uLinuba. Yo akekho uyedwa uKing Nuba. Yo bayagqoka bonke kodwa akekho ugqoka njengami. Bayacula bonke kodwa akekho ocula njengami. Yo yo, I am a number one hit maker around the world. Oh, 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 oh. Gisho nomalume Chris Brown, nayo yazi usefisa ukucula nami kodwa mina ngiyala angoba yena akekho ezingeni lami. Malume wami uyongixolela lapho phesheya ngizokuvakashela, ngizofika ngizobona ugogo. Abantuzweni bafisa ukucula nami angoba ngicula kahle akekho fana nami. Yo 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 yo. Ngavule igate macabanga ukuthi ngilate kangizwe chocolate wehlise ngesprite. Ngavule igate macabanga ukuthi ngilate kangizwe chocolate wehlise ngesprite. Ngavule igate macabanga ukuthi ngilate kangizwe chocolate wehlise ngesprite. Yo my nigga, this is your man Lili Nuba. When uhamba Nuba mina ngihamba.